Siko bahati mbaya uko hai leo. Na si kwamba wewe ni mjanja kuliko wale waliolala. Ila yote ni muujiza wa Mungu tu. Ni muujiza tu. Still alive.
Nikilala ni amke, nikiona natembea mwenzenu, kwangu ni muujiza. Asubuhi kuna kucha, jioni ikiingia, maisha yangu, mimi ni muujiza tu. Siku ikipita, mwezi na mwaka unakwisha, mimi, he kwangu ni muujiza tu.
Wako, agano zako si za vako yawe, hakuna aliye kama we. Unayafuta machozi ya watu wako, agano zako si za vako yawe, hakuna aliye kama we.
I'm a perform. every time I miss God then call. Spirit walk and talk every day, no longer can all. Every negativity side split then gone. People every now forgetting where I came from. Better call, set it all, set it right. Never fall, be reminded of that dead coming to life like Lazarus. Me chatty chatty song, but me happy happy more like the happy party four. Thing he did, but the best of all, don't you ever forget one thing that he beaten up, crucified, hung up on a cross. Rose up, powerful, your name he a calling. Nobody ever seen this owl. Spreading up, put it up, had some concrete fire. Shelling out the almighty leaves. Tata, tata, mighty.
Baby Jesus, I love you.
Jiponza kupalilia dhambi paka imenoga. Yeah, natusha waona wanadaisha ni masta mili imechoka. Yeah, sipendi bala fala flani anadai nyonyo anajeka. Yeah, usilete wana uchungu nachosema sijeo. Yeah, nawasha jiponza kupalilia dhambi paka imenoga. Yeah, nawasha jiponza. Yeah, nawasha jiponza kupalilia dhambi paka imenoga. Yeah, na washa jiponza kupalilia dhambi paka imenoga. Yeah, natusha waona wanadaisha ni masta mili imechoka. Yeah, sipendi bala fala flani anadai nyonyo anataka. Yeah, usilete wana uchungu unachosema sije ukanyongwa. Yeah, Misri kile nyimbo minataka kugo missing. Ah, kama hauna contenti basi kajipe kazi ni fiti. Yeah, badala ya mabinti endo kamone Jesus okoka round 2. Yeah, yukumule tu sisi kuhubiri injili. Now what you gonna do? Watina
fila je,
apantamua.
Na hii injili je,
apantamua.
Ati si wa ski,
apantamua.
Ati,
apantamua.
Ati,
apantamua.
Na mademu na fila je,
apantamua.
Ati,
apantamua.
Majaribu ni mengi ya kuniweka chini, lakini ninajua nikiwa nawe sitaguza chini.
Though
adui ni wengi, vizuizi navyo ni vingi, nikiwa nawe vita nitashinda. Sababu umenificha mabawani yako, nitelezapo mkono unaninyoshea. Nijishikilie,
cause your burdens to him. Sorrows and worries and problems to him, yeah.
Monday to Sunday, January to December, God is available. No need to worry, you need it to remember.
Explain it, yeah. Oh Lord, have mercy. The things you do, we plenty.